Titus Ishiketo. Nyatagere ndivi, gavana duge, ndishi, wa ndu mbeke leka, megi vevesru gave megi, gave brondo, dojiro nguveke egive bukpo ojigirasa. Gata duko nye ve epugere gyopu, gave tashwege kusho, gave buchi arondo dagu, eve megero nye monye odo. La imbeda lo nwa indu kwaruteke, anshi bronde shwe, brondo tadido nye, eva nurupu, ndo edu shero zoke kreshi, ndo shiburu uhe gejive anorogyago gba nemadzi. Me uhe kurive dugba ikike. Ive anyishi, eshibegiti yambako mbako, beru ho egyoriri, wahenya furufuru. Ayembe ndo shidu ndo zashi, teme nemadzi banyi dukwa wanyashi. Obeteke chileke, bonye nzota anyigo shiranyi, ubo omaya, wa goyebra nyobu. Ọzọta anyị, ọfọbụkwa ka lọ ife, anyị gide ma ma meta, obenu lọ bụ ehọ obi memi n'ọhụrụ anyị, be ogide zọta anyị. Azọta onu, shila sasa ọsara obu anyị, ga umedu nso mịa anyị, ka anyị bụrụ ndụ anwụfuru azụ, mekwa ahọ nzọ anyị, ga ọ bụrụ nzọ hụ. Chileke kweta kpọrọ Shileka Jizọs, bụ onye nzọta anyị, na anyị umedu nso onu mejukpanụ. Ganye brondo, ogide ezivomia, gwale ndo fubre kotolivia, wa ndo eke tanzo gejoge, bive anye lenya. Opu abopu proto. Ibe me mega mkara ngobugi pwaya pusha ike, gandu kuwaro lo chileke bona jivuwe, eletage enya, yere hule mive dure, ife abokota ive gerasa okpobe gege, jabri ive akwo nemadzu. Olea, zehru ntumege nwedish, zehru atego nzefu nzefu, eva shile ndike, me ashosho, mekpo abamba kive shilekem, atego bego nu, bokotive adidive obu, teme obhuru adidia. Gagulo nye ebukatage ogbole chochi, tado kive, une megbage kwado, me ingawari ya okwe ya ugbulana, ozo ugbebo, obhukwedu. Makwarule gbonyonu, boriri agbagyoshuhara agbagyoshuh, onode mewa iveji, jamaro unu limobia. Mujevo Atemas, ozo tikikos, odra ibengu, kukebekwa ehubja futamule, Nikopolos egwegwa, kele, ole konu, bemotro na nodu, ludzuminia, adra bahua. Dufu Zinas, ovobu onye loya, wa Apolos, gabe tukbwa ige ve, nukwave ife ige, goto di ife adrufoko. Me egu ngonanyi, nguage ve e shige gude akanyi ve dure, efe ese, zoge ndo zolengpa kparufe no. Efe medegbo no, gabe makwaro, lakanya ve tatu di ifobo. Ife bundo, mule ve no leka, le kelengo. Kelekya ndo, yera nyobu. Ondo anyile vetu korukweta kena jivu, gachileke meru nezivoma gunuha nukwa godu.